heartbeat. What in color, girl, you did it. Only no more song of where was in. Last night you didn't tell me.
Well then, alright then, ngamba, ngamba, ngamba. Ja, echi tu fu o vango ja, ngamba. Well, zen kulinje. Abasajja banji bekubya kubya obufaananyi obulungi bw'oliko obuntagaza butagaza
ebyo byokola bya ddala guno mukwano gwa ddala ono obasinga mu kwambala ezo design eza ddala ebyo byokola bya ddala guno mukwano gwa ddala kasmaire okendaba kaddala oli malayika bya ddala
so nice, my baby. I wanna touch you, my baby. I wanna hold you, my baby. Me kuba kukumba tukumbe, me kuba kubala tubale. Ibyo kunywa kadusunde, ije kona tukende. Katunyumirwe, ebye ncha dwebya ncha. Weta yongela tukunywe, tuchukube paka kumacha.
Ebyo byokola byatala. Mukwano gwadala, ono basinga mukwambala, ezo design zadala, ebyokola byadala, ono mukwano gwadala, kasmaire okenda bakadala, oli malayika byadala, yewankuluza ze advit, watinkola nga ludidi, oli nomusango gwe wazenu, last night you didn't tell me sweet night, na make we dance to the rhythm man. Play this tune again. Katiko nigiza budigiza. Mbiokola kabinyuma.
Mekuba kukumba tukumbe. Mekuba kubala tubale. Ibyo kunywa kadusunde. Ije kona tukende.
Ebyo byokola byadala. Guno mukwano gwadala. Bono basinga mukwambala. Ezo design zadala. Ebyo byokola byadala. Kasmaire okenda bakadala, oli malayika byadala.